na 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 na. Lucky's production. Na 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 na. Kila nikikuona mimi napata motivation. Mule ndani mimi uko kama navigation. Take me to give me direction. To where I wanna go in my imagination. Me kill the beat and me kill the right. When you come around, you sip on the fighter. When your love calls, girl, I'm around. Girl, I'm around. When your love calls, girl, I'm around. Ah, it's my money.
So real, my dear. Moyo wangu wakuita malkia. Something about you makes me go ay, ay, ay. Bingo 0 to 100. Utakula wangu mpaka last day. Tuko pamoja kwenye runway. Ha! Kwenye runway. Kwenye runway. Kenya to Uganda, then wonder. No man can ever put us under. We're blowing up like a thunder, no wonder.
Na 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 na.
Dizzo man is so late.
Itakupenda baby all over. Nitakuendesha kama Land Rover. Maybe kama Land Rover. Kama Land Rover.
Sentia kuno mkwano kweno nyagwa kulinaya. Sentia vine viruji vyo ya gara mbirinaya. Sentia kuno mkwano kweno nyagwa kulinaya.
Kulina mabeyo.
Mkwano kweno nyagwa kulinaya. Mkwano kweno nyagwa mkwano kweno nyagwa.
Girl, come follow me. Yeah, you better follow me. No stress, you're blessed now.